said I will find you and now I see. Hello, I thought you kick or sana I see key and I've seen. Hello, you know Bausi way. Mkali sana. Oh na 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 na. Bausi way. Mkali sana. Oh na 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 na.
Yeah, yeah.
From the first time I looked in your eyes, I knew. Like destiny, zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. Tamani yako ipimiki, the world would not be enough. Oh na 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 na, roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I would find you and now I see. Hello, hata tukikosa na isikie nafsi.
Hello,
inomba usi. Mkali sana haukiziwi waro. Mama usiwe. Mkali sana itikia roho inakuita.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello.
Kitu na kuahidi, outside boy eko kio na mimi. Mali nimekweka na mali stay ya kama mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. Kitu na kuahidi, outside boy eko kio na mimi. Mali nimekweka na mali stay ya kama mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish ungejua tu, so kuzingua tu. Nanfungia roho yangu nikikufungulia ndana jona jiambia mini sumbua tu. Na kitu na kuahidi, autaibu weko kiona mimi. Mali nimekweka na mali stay ya kama mwingine. Roho inakuita itikia usikimia. Papa said I will find you and now I see.
Hello,
hata tukikosa na isikie nafsi.
Hello,
inomba usiwe. Mkali sana haukiziwi waro.
Hello,
mama usiwe. Mkali sana itikia roho inakuita.
Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello, 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 hello. Hello, hello,
yeah.
Hello,
hello. Thank God for life.
Thank God for
sunshine for life.
Sunshine for life.
Thank you for making me feel alright.
Na 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 na.
Shine for life.